This is the general summary of the book of Macbeth, which was written by William Shakespeare. Macbeth and Banquo are two Scottish army generals. They have won a battle against an army of rebels. While returning home, they are met by three witches. The witches foretell that Macbeth shall be the king of Scotland and Banquo the father of many kings.
Macbeth, komanso mzake Banquo, nalasikala awili ochokera ku Scottish. Iwo wata anawina nkhondo imene amamenyana ndi anthu owukira. Ndeti kuona kuti Macbeth komanso Banquo akubwerera ku nkhondo kuja akukumana ndi athakati atatu amene akuwapatsa malosero osiyana-siyana. Athakati achakumuza Macbeth kunena kuti iwe uzakhala mfumu, pamene Banquo mzake wa Macbeth akumuza kuti iwe uzakhala mtate wa mafumu amibadwe imene ikubwerayo.
Macbeth strongly believes in this. His wife also believes in this and she is excited. This has influenced them to murder Duncan, who is the king of Scotland. And they are planning to murder him when he pays them a visit at their castle.
Macbeth adali ndi chikhulupiriro chachikulu kwambiri pa uloseri umene adalandira kuchokera kwa athakati atatu aja. Kotero kuti anamulembera Galata mkazi wake Lady Macbeth kumudziwitsa zakubwera kwa mfumu ku nyumba kwawo. Pakuti mfumu anamuza Macbeth kunena kuti chikondwelero chopambana cha nkhondo akachitira ku nyumba kwa Macbeth. Ndiye Macbeth adalemba Galata kumudziwitsa mkazi wake kuti amfumu abwera, komanso ineyo ndalandira ulonseri uwu ndi uwu kuchokera kwa athakati atatu onena kuti andizakhala mfumu. Ndiye kuti mkazi wake atamva nkhani imeneyi adali osangalala kwambiri. Lady Macbeth komanso Macbeth adakonza plani yonena kuti awaphe amfumu Duncan akabwera ku nyumba kwawo kudzasangalala chipambano cha nkhondoyo.
Macbeth takes over and become the king of Scotland, but he feels unsafe with all those around him, especially Banquo, who was promised to be the father of kings. As a result, he murders him. Banquo's ghost hunts Macbeth.
Macbeth akukhala mfumu wa Scotland after atapha King Duncan. Koma ngakhale iye adakhala mfumu, amati akaganizira za uloseri umene adalandira koyambirira kuja kuti Banquo azakhala tate wa mafumu amene akubwerawo. Macbeth amataka kumbukira izi, mtima wake sumakhazikika, kotero kuti adapanga plani yonena kuti mzake Banquo aphedwe ndi anatuma zigawenga amene amatchedwa kuti mamadas kupita akamuphe mzake Banquo. Banquo anaphedwa koma mwana wake wa Banquo adathawa. Macbeth adamba kuvutisidwa ndi mzimu wake wa Banquo.
Macbeth consults the witches for the second time. He is warned against nobleman Macduff. He is told that though this being the curse, no man born of a woman will defeat him until Beman Forest comes to destiny.
Macbeth anapitanso kwa athakati atatu aja kachikena kukafunsa nzeru. Athakati atatu anamuchenjeza Macbeth kunena kuti asamali naye Macduff. Macduff amene ali chiopsezo chachikulu pa ufumu wake. Koma anamuuza kunena kuti ngakhale Macduff ali chiopsezo, iwe usadandaule, chifukwa munthu amene ikhaye ungamuope ndi amene anabadwa mwamzimayi osati anagwiritsa ntchito Caesar. Komanso iweyo udzapangidwa defeat pokhapokha nkhalango ya Beman izabwere ku nyumba kwako kumene kuli ku Destiny.
Macduff frees or runs away, goes to England to mobilize an army to fight against Macbeth. In Macduff's absence, his family is murdered by Macbeth.
Macduff anathawira ku England kumene amakasula asilikali ankhondo kuti azagwetse ufumu wa Macbeth. Macbeth anapha banja lake lonse la Macduff.
Lady Macbeth is very disturbed in her mind. She walks in her sleep and speaks her part in the crimes committed. The doctor is called to treat her, but the doctor says, "This is beyond my practice."
Lady Macbeth anamba kudwala matenda a mu ubongo ndi kumabwebweta zoyipa zimene achita mbuyo. Adokotala adayitanidwa kuti athandize Lady Macbeth, koma adokotala ananena kuti izi zobosera msinkhu wanga.
Marco, late King Duncan's son, with English support, attacks Macbeth's castle. Lady Macbeth dies in the course.
Macro, mwana wa mfumu Duncan, ananyamula asilikali yake ndi kudzera mu nkhalango nachola mitengo ndi kumalowera ku nyumba kwa Macbeth. Macbeth atakhala pamwamba pa nyumba yake. Kunabwera wanthenga amene anamuuza kunena kuti Lady Macbeth atisiya. Macbeth maso ake anaponya ku nkhalango. Poti asilikali a Macro mwaja amayenda kumalobwera ku nyumba kwa Macbeth. Macbeth anaona ngati nkhalango yamba kuyenda, kotero kuti anakumbukira mauloseri atakatatatu aja kuti ufumu wanu uzagonjesedwa nkhalango ikazamba kuyenda kumabwera ku nyumba kwanu.
Macbeth is in trouble but never loses courage due to the promises of the three witches. However, the forces of Malcolm have carried a branch of tree each, and this seems Berman Forest is moving to Desnane. Macbeth is confused. Now the battle is in process and Macbeth meets Macduff and they start fighting, where Macduff reveals to Macbeth that he was not born from a woman because he was born through cesarean section. And Macduff kills Macbeth.
Macbeth is at a rabbit curbido, kamba kamalonyezo atakatiaza. Iye adalimba nkima ndu wamba kumenyana nao asitikali aja. Alinkati mumenyana ndi asitikali aja. Adakumana maso ndi maso ndi Macduff. Ndewili nkati Macduff adawulula kunena kuti ine sikuti ndinabadwa mwanzimayi. Ine ndinachirobadwa through operation. Macbeth pomva izi adachitika kuziwa kuti apa ine changa palibe. Kale kaleni Macbeth itu anaphedwa ndi Macduff.
Then Malcolm becomes the king of Scotland as expected by everyone.
Malcolm anatenga mfumu wa bambo ake kutsatira imfa ya Macbeth.
You are with me, Madam Rita and Sir Godfrey Malata. You can find us at Chibaswa Secondary School and here is our contact 099-2972-544. I will repeat 099-2972-544. Share this from Chidiba to Sanje. Thank you everyone and wishing you all the best and good luck. Thank you. Bye.